terrified, baby.
Omuzima wangu sivyo kabadia, zaka nakufunye nyumisa dunia. Undidene malago guluzania, ngoli suti wali vivulia.
Aga katanda mkulu baby I'm lucky. Iyo giza wafuna teki. Maybe nesule late umaki. Nize wangu baku baku ibenseki.
Aga fere tega kukwatako. Lafu ya fete gacho ya hambako. Muti mkulu makwatako. Aba kwa galansa baba hinde komo kwano.
Mbajulek 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 Mbajulek
Mbajulek Mbajulek Mbajulek Mposinga wagala miti majabike. Mkwano batuleke tube yuke. Mkwano diaba yogere tusirike.
Newe vogera mkwano lafu chojizikiza. Orukundo bambi fumba bobiza.
Don't let go baby suji mumoza. Let them shut up te batu woreza.
Batuwe sonyo wete batuwe koda. Teva vako ya dechida. Jeva kola bachi yita kuwada wada. Batuwe siva kopi kwa zwa bada.
Chiba digi dewe, chiba duguda. Zwanga venye deliko zikiza. Abali na bad vibes te tuwa ulida. Maybe let them let us be.
Mbajulek 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 Mbajulek
Omuzima wangu sivyo kabadia. Zaka nakufunye nyumisa dunia. Undidene malago guluzania. Ngoli suti wali vivulia.
Aga katonda mkulu baby I'm lucky. Yeyo giza wafuna teki. Maybe nesule late umaki. Nize wangu baku baku ibenseki.
Newe vogera mkwano lafu chojizikiza. Orukundo bambi fumba bobiza.
Don't let go baby suji mumoza. Let them shut up te batu woreza.
Mbajulek 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 Mbajulek.
Mkwano gumpe, omutima gumpe. Ebyang ebimpe, labu yepipe. Mkwano gumpe, pe.